Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 83 urugendo rugana Emmaus. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 13 kugeza kwa 33. Mu masaha ya nyuma ya saa sita y'umunsi Yesu yazukiyeho, abigishwa babiri bari mu nzira bagana Emmaus, umujyi muto wari uherereye ku ntera y'ibirometero hafi 13 uvuye i Yerusalemu. Ntabwo aba bigishwa bari barigeze baba ku isonga mu murimo wa Kristo, nyamara bamwizeraga nta buryarya. Bari baraje mu murwa kwizihiza Pasika, kandi bari bababajwe n'ibintu byari bimaze iminsi mike bibaye. Bari bumvise inkuru yavuzwe muri icyo gitondo y'ukuntu umurambo wa Kristo wakuwe mu gituro, ndetse n'amakuru y'abagore bari babonye abamarayika kandi bahuye na Yesu. Ubu rero bari basubiye imuhira kubitekerezaho no gusenga. Bacumye urugendo rwabo rw'ikigoroba bababaye, baganira ku bintu bijyanye n'urubanza no kubambwa bya Yesu. Mbere yaho ntabwo bari barigeze bababara mwene ako kageni. Barimo batembera mu gicucu cy'umusaraba babuze ibyiringiro no kwizera. Bari bataragera ku rugo basangwaga n'umuntu batazi, ariko ntibamwitegereza neza kuko bari bashenguwe n'agahinda ndetse n'intimba byo kubura ibyo bari biteze. Bimbitse mu kiganiro bavuga ko ari ku mitima yabo. Intekerezo zabo zari zerekeye ku nyigisho Kristo yari yaratanze, basaga naho badashoboye gusobanukirwa. Ubwo bavugaga ku byari byabaye, Yesu yifuje kubahumuriza. Yari yabonye intimba bafite, yasobanukiwe n'intekerezo zibabaje zabarwaniragamo, zabateye kwibwira bati, mbese byashoboka ko uyu muntu wemeye ubwe gukozwa isoni mwene aka kageni yaba ari Kristo? Agahinda kabo kabuze ikigatangira, nuko bahera ko bararira. Yesu yari azi ko imitima yabo imwiboheyeho mu rukundo, kandi yashakaga kubahanagura amarira no kubuzuza ibyishimo n'umunezero, ariko yagombaga kubanza kubigisha ibyigisho batari kuzigera bibagirwa. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Bamubwiye ko bababajwe n'umwigisha wabo wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, ariko abatambyi bakuru n'abatware bacu baramutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, baramubamba. Hamwe n'imitima ishegishwe n'agahinda ndetse n'iminwa ididimanga, bongeraho bati, twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Biratangaje kuba abo bigishwa bataributsa amagambo ya Kristo ngo babone ko yari yarahanuye ibi bintu byari bimaze iminsi bibaye. Ntibigeze babona ko indunduro y'amagambo ye yagombaga gusohora mu buryo bunononsoye nk'uko intangiriro yayo yagenze, ko yagombaga kuzuka ku munsi wa gatatu. Nguwo umugabane bagombaga kuba baributse. Abatambyi n'abayobozi bo ntibigeze babyibagirwa. Ku munsi wakurikiraga umunsi wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wamubeshye akiri muzima, yagize ngo iminsi itatu nishira azazuka. Matayo igice cya 27 umurongo wa 62 n'uwa 63. Nyamara abigishwa bo ntibigeze bibuka ayo magambo. Arababwira ati, mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Abo bigishwa bibajije uwo muntu bari kumwe batamuzi yaba ari we, kugira ngo abashe gucengera imitima yabo uko iri rwose, maze akababwizanya ukuri nk'uko ineza nk'iyo, impuhwe nk'izo, ndetse n'ibyiringiro nk'ibyo. Ku nshuro ya mbere uhereye igihe Yesu yagambaniwe, batangiye kugira ibyiringiro. Bitegerezaga kenshi uwo mugenzi bari basangiye urugendo, maze bagatekereza amagambo ye ameze nk'ayo Kristo yaba yaravuze. Buzuwemo n'agatangaro, maze imitima yabo itangira guteragura kubwo kwitega ibintu binejeje. Ahereye kuri Mose, we ntangiriro y'amateka ya Bibiliya, Kristo yabasobanuriye mu byanditswe ibintu byose bimwerekeyeho. Iyaba yarabimenyesheje rugikubita, imitima yabo iba yarahise inyurwa. Mu byishimo byabo bisendereye ntibari kugira ikindi kintu kiruseho basonzera. Nyamara byari ngombwa ko basobanukirwa n'ubuhamya bumwerekeyeho butangwa n'ibimenyetso bifite icyo bigereranya ndetse n'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Kwizera kwabo kwagombaga gushinga imizi kuri ibyo bintu. Nta gitangaza Kristo yigeze akora kugira ngo abemeze, nyamara kubasobanurira ibyanditswe byera byari inshingano ye y'ibanze. Urupfu rwe bari barubonyemo isenyuka ry'ibyiringiro byabo byose. Ubu rero yaberetse ko ahubwo icyo cyari igihamya gikomeye kurenza ibindi byose kigenewe kwizera kwabo. Mu kwigisha ababigishwa, Yesu yagaragaje akamaro k'isezerano rya kera nk'igihamya cy'umurimo we. Muri iki gihe, benshi biyita abakristo bashyira iruhande isezerano rya kera bavuga ngo ntacyo rikimaze. Nyamara iyo si yo nyigisho ya Kristo. Yarihaga agaciro ko hejuru ku buryo igihe kimwe yavuze ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Luka igice cya 16 umurongo wa 31. Uhereye mu bihe bya Adamu ukageza yewe no mu bizabaho mu ndunduro y'ibihe, ijwi rya Kristo ni ryo rivugira mu bakurambere n'abahanuzi. Umukiza yerekanwa mu isezerano rya kera mu buryo bweruye nk'uko yerekanwa muri shya. Umucyo w'ubuhanuzi bwo mu gihe cyashize ni wo werekana imibereho ya Kristo n'inyigisho z'isezerano rishya mu buryo busesuye ndetse no mu bwiza. Ibitangaza bya Kristo ni igihamya cy'ubumana bwe, ariko igihamya gikomeye gusumbyaho cy'uko ari we mucunguzi w'isi ukibona mu igereranya ry'ubuhanuzi bw'isezerano rya kera n'amateka y'irishya. Ashingiye ku buhanuzi, Kristo yahaye abigishwa b'imyumvire nyakuri y'uko yagombaga kumera ari umuntu. Ibyo bari biteze by'uko hazaza Mesiya uzima ingoma ye ndetse akagira ububasha bwa cyami bihuje n'irari rya kimuntu, byari byarabayobeje. Byagombaga kubangamira gusobanukirwa nyakuri ukuntu yamanutse ava ku mwanya w'ikirenga ajya ku mwanya uciye bugufi kurenza indi yose umuntu abasha gufata. Kristo yifuzaga ko ibitekerezo by'abigishwa be biba bitunganye kandi ari ukuri muri buri kantu kose. Bagombaga gusobanukirwa uko bishoboka kose ibijyanye n'igikombe cy'umubabaro cyari cyaramuteguriwe. Yaberetse ko ibyo batari basobanukiwe byari ukuzuzwa kw'isezerano ryakozwe mbere y'uko imfatiro z'isi zishyirwaho. Kristo yagombaga gupfa nk'uko buri muntu wese wica amategeko nk'anagomba gupfa iyo akomeje gukora icyaha. Ibyo byose byagombaga kubaho, ariko iherezo ryabyo ntiryagombaga kuba kuneshwa, ahubwo ryagombaga kuba insinzi irabagirana y'iteka ryose. Yesu yababwiye ko hagomba gushyirwaho umuhati ushoboka wose kugira ngo isi ikizwe icyaha. Abayoboke be bagombaga kubaho nk'uko yabayeho no gukora nk'uko yakoraga, bafite umuhati mwinshi kandi udacogora. Nguko uko Kristo yavuganye n'abigishwa be afungura intekerezo zabo kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyanditswe byera. Abigishwa bari bananiwe, nyamara ntabwo ikiganiro kigeze gicogora. Amagambo y'ubugingo n'ibyiringiro yavaga mu minwa y'Umukiza, nyamara amaso yabo yari agihumye. Ubwo yababwiraga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu, bitegereje uwo murwa wari urindiriwe n'akaga babogoza amarira. Nyamara bitaye gake ku gukeka uwo muntu bagendanaga yari we. Ntibari bazi ko uwo barimo kuganiraho arimo kugendana nabo, kuko Kristo yavugaga yiyerekezaho nk'aho yari undi muntu. Bibwiraga ko yari umwe mu bantu bari baraje mu minsi mikuru wari wisubiriye imuhira. Kimwe nabo yagendagendaga yitonze, akandagira amabuye ashinyitse, akanyuzamo agahagararana nabo bafata akaruhuko. Bityo bakomeje kugenda muri uwo muhanda wazamukaga umusozi mu gihe wari uri hafi yo gufata umwanya w'iburyo bw'Imana, kandi ubasha kuvuga ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yarimo abagenda iruhande. Matayo igice cya 28 umurongo wa 18. Bagikomeje urugendo, izuba ryari ryamaze kurenga, kandi mbere y'uko abo bagenzi bagera ahantu habo ho kuruhukira, abakora mu mirima bari bamaze kuva mu mirimo yabo. Ubwo abo bigishwa bari hafi yo kwinjira mu nzu yabo, uwo muntu bagendanye batamuzi yabaye nk'aho ashaka gukomeza urugendo. Ariko abigishwa bumvise bamureherejweho, imitima yabo yasonzeye kumwumva biruseho. Baramusabye bati, gumana natwe. Ntiyigeze asa naho yemeye irarika ryabo, nyamara baramuhase bati, burije kandi umunsi urakuze. Kristo yemeye kwinginga kwabo, nuko arinjira ngo agumane nabo. Iyo abo bigishwa bananirwa kumutumira bamutitirije, ntibaba baremeye ko bagendanye ari we mwami wazutse. Nta muntu n'umwe Kristo ahatira kugendana nawe, ashishikazwa n'abamukeneye. Azinjira mu nzu yoroheje kurenza izindi zose, anezerewe, anezeze kandi yuzuze ibyishimo umutima ucishijwe bugufi kurenza iyindi yose. Ariko iyo abantu bakabije kutagira icyo bitaho ku buryo badatekereza ku mushyitsi wo mu ijuru cyangwa ngo bamurarikire kugumana nabo, aritambukira. Nguko uko bamwe bagwa mu gihombo gikabije. Ntibazi Kristo kurenza uko bariya bigishwa bagendanaga nawe mu nzira bari bamuzi. Ifunguro ry'umugoroba ryoroheje rigizwe n'umutsima ryari ryegereje. Bariteretse imbere y'uwo mushyitsi wari wafashe icyicaro mu mutwe w'ameza. Yarambuye ukuboko agiye gusabira ifunguro umugisha. Abigishwa baguye mu kantu. Uwo mugenzi bagendanye yarambuye ibiganza nk'uko umwigisha wabo yajyaga bigenza rwose. Barongeye baritegereza, maze bagiye kubona babona mu biganza bye harimo inkovu z'imisumari. Batereye hejuru icyarimwe bati, ni umwami Yesu yazutse mu bapfuye. Basimbukiye ku birenge bye ngo bamuramye, ariko basanga yamaze guhishwa amaso yabo. Bongeye kureba hari hicaye uwo mubiri we wari uherutse kuryamishwa mu gituro, maze barabwirana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira dusobanurira ibyanditswe? Bagifitiye inkuru bagomba kubwira abandi, bananiwe kwicara hasi ngo baganire. Umunaniro n'inzara byabo byari byashize. Bataye ifunguro ryabaho batanasogongeyeho, bahita basubiza inzira bari baturutsemo buzuye umunezero, bihutira kubwira iyo nkuru abigishwa bari mu murwa. Mu duce tumwe na tumwe inzira yari igoranye, ariko batereye ahantu hahanamye bagenda banyerera bitura ku bitare. Ntibabonaga ndetse ntibamenye ko bari bagaragiwe n'uwahoze agendana nabo. N'inkoni zabo mu ntoki, bakomeje urugendo bifuza kwihuta birenze uko bari bashoboye. Barayobye ariko bongera kubona akayira. Bakomeje kwatanya, bakanyuzamo bakiruka ubundi bakagwa mugenzi wabo utaraboneshwaga ijisho abegereye cyane mu nzira yose. Ijoro ryari ryijimye nyamara zuba ryo gukiranuka yabarabagiranagaho. Imitima yabo yasimbagurikaga kubw'ibyishimo. Basaga n'abari mu isi nshya. Kristo ni umukiza muzima. Ntabwo bari bakimuborogera nk'uwapfuye. Basubiyemo inshuro nyinshi bati Kristo yazutse. Ubu nibwo butumwa bari bashyiriye abari mu gahinda. Bagombaga kubabwira inkuru y'agatangaza y'urugendo bakoze bagiye Emausi. Bagombaga kuvuga uwabasanze mu nzira. Bari bahetse ubutumwa bukomeye kurenza ubundi bwose isi yigeze ihabwa, ubutumwa bw'inkuru y'umunezero, ibyiringiro by'umuryango w'abantu bishingiyeho kugeza iteka ryose.